tempo. What's up with music?
Kumpi na ni just lead.
African touch.
Natamani sana vilele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Vilele, niwe nawe. Natamani sana vilele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Vilele, niwe nawe.
Kakupendea ni kwanza viku metulia. Mashiri, wanyonesha unakuna, anaye kufikia. Odani, unamanani mwangu, mimi yukuzoea. Sije kutengana, wakaja kutuchetelea. Najua wapu, sufuraya. Kuwachana na wendicho, wanachongojia. Wanachongojia. You got a space in my heart. Nukinu na maradhi ya moyo, unanipatia. Nina kupenda, kuna wakupenda like that. Nukija kunipotezi, utajutia.
Natamani sana, vilele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Vilele, niwe nawe. Natamani sana, vilele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Vilele, niwe nawe.
Miakatano na bado mekwamia. Penzi nzito kwako na zamia. Ushanteka zili miakwamia. Mama mia, mama mia, uje tujenge familia. Kuwa mbali, mami naumia. Nanania, mbuka Tanzania. Kwa mama Samia, shida natatua, kisha baby tuende tua. Dubai, Maldives, ni wapi tutatua. We chagua, wangu we maua. Toto tani uwa, kweli wakishua. Iwe chini ya mbua, ama jua, nshajua. Ni wewe.
Natamani sana, milele niwe nao.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Milele, niwe nawe. Natamani sana, milele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Milele, niwe nawe.
I can't do without you. Baby, your leg, hey, I have you. Where, baby, I know you.
Baby, tuende tua. Dubai, Maldives. Ni wapi tutatua. We chagua. Wangu we maua. Toto tani uwa. Kweli wakishua.
Natamani sana vilele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Vilele, niwe nawe. Natamani sana vilele niwe nawe.
Niwe nawe.
Niwe nawe. Baby, niwe nawe. Vilele, niwe nawe. Natamani sana vilele niwe nawe.
Special lady, let me like it. You let moja, it's on for you. It's on for you.
What's up, music?